意思啊？
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric mikroni yawe.
Tubasuhuje kandi tubahikaze mwese abateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Ikigali mu Rwanda murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangira ijambo yanone iragaruka kuri guverinoma nshya mu Rwanda Perezida Paul Kagame wongeye gutorerwa gutegeka Rwanda muri manda ya gatatu yashyizeho iyo guverinoma ku itariki 30 z'uku kwezi kwa munani ayirahiza ku itariki ikurikira. Iyi guverinoma ihagarariwe na Bwana Edouard Ngirente minisitiri w'intebe ifite manda y'imyaka 7 igizwe n'abaminisitiri 20 mu gihe guverinoma icyuye igihe yari igizwe n'abaminisitiri 18. Arahize iyi guverinoma umukuru w'u Rwanda yasabye ashimitse abategetsi bagenzuye kuzirikana inshingano ziremereye yabahaye. Yabasabye gukoranira bya hafi bakavugana aho bitashobokaga byose bigamije iterambere ry'u Rwanda. Dusangira ijambo irarebera hamwe n'ibimpanuro za Bwana Kagame hari impinduka zizagira muri iyi guverinoma y'imyaka 7. Ese ibyo Perezida Kagame avuga ko bidahinduka kandi ishyaka FPR rimaze imyaka 23 ku butegetsi bamwe babibona bati. Waba ubaye umwanya mwiza so kubihindura muri iyi myaka 7? Igisubizo ni muri dusangira ijambo. Mu kiganiro cyacu turi kumwe n'abasesenguzi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bakurikirira hafi bya politiki y'u Rwanda. Reka dutangirane n'ijambo rya Perezida Kagame yagejeje kuri guverinoma nshya.
Ndifuza ko hari ibintu bigomba guhinduka byanze bikunze. Mwananirana ubwo tukamenya ko mwananiranye uburezi, minisiteri y'uburezi. Ndifuza ko ibintu bihinduka kandi ibihinduka ntabwo tubasaba ibyo mvuga nta muntu n'umwe ndasaba gukora ibidashoboka. Ibyo abantu ni abantu nanjye ndi umuntu twese ibyo turabyumva ntawe nsaba gukora ibidashoboka. Ndasaba gukora ibishoboka dufitiye n'ubushobozi tubizi dufitiye tubireba. Nibyo nsaba. Ntawe nsaba ibirenze ibyo. Guhindura umuco ubwabyo nta kintu bikwiye kuba bituma. Usabaho cya mikoro turafite. Kuvugana n'umuntu mukajya inama icyo. Umuntu akishyurira iki? Bakwishyura amafaranga angana iki kugira ngo ukibone? Ushaka amafaranga? Ubu tujye muri ba donors bari hano tubasabe imfashanyo yo kugira ngo wiyoroshye uvugane na mugenzi wawe muzuzanye mukora akazi nabyo birashaka kujya muri donors koko? Mu byo mujya kubasaba nabyo birimo ko mubyifitemo muzwe n'iki? Ubuzima navugaga ndashaka ko ibintu bihinduka. Minisitiri wanyu igomba guhinduka mwishake mu muti hanyuma kubone kuvura abandi. Ubuhinzi n'ubworozi nabyo ndifuza ko bihinduka vuba bidatinze. Ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero 6 indwi kigahinduka metero 3 bikorwa n'abakozi. Ubwo namwe muba murimo kuko abakozi bawe bya bindi niba mutavugana nabo mutagira mute mudakurikirana n'ibyo bakora mukora iki? Umuhanda wa metero 6 uhinduka inzira y'ibirenge gute? Wa wundi abantu bishakira mu gisambu bite? Bishoboka bite? Ministry of Justice ibi byose kubirwanya mu mategeko ikurikije amategeko byubahirije amategeko bigomba gukorwa. Ntabwo abantu bajya banyereza ibintu cyangwa bakora ibintu nkana bangiza ngo igihugu cyose cyumve ko cyangwa bo bumve ko hari icyo igihugu kibagomba kurusha ko hari icyo bagomba igihugu. Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ntibigomba gusobanura.
Dusangira ijambo imaze kumva ibyo Perezida Kagame asaba abategetsi guhindura no gushyiramo ingufu yegereye Bwana Teddy Kaberuka umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi mu by'ubukungu aratangira avuga uko abona guverinoma.
Cyo iyi guverinoma yenda itwereka hari nk'ibintu bitatu cyangwa bine navuga. Icya mbere iragaragara ko ari guverinoma igizwe n'abantu bafite inararibonye, icyo umuntu yenda yakwita guverinoma technocrat, ifite abantu bakoze imirimo yizwi ya technique batari abanyapolitike. Iki bigaragarira cyane ku bantu bose bayijemo, ntabwo ari abantu bari bamenyerewe, bari bazwi nk'amazina muri politiki. Yenda uhereye no kuri ministre w'intebe wagiyeho, ni abantu bazwi ahubwo mu mirimo yabo yindi itari ya politiki. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri guverinoma igaragaza ni uko hari za ministeri zisa nk'aho batanyije nk'ikoranabuhanga barivanyeho n'urubyiruko, zika ministeri ebyiri nk'iyahoze ari ministeri y'ibidukikije n'ubutaka n'umutungo kamere, nayo isa nk'aho yabaye ebyiri. Muri make icyo nushaka kuvuga ni uko hari uko ibintu bisa nk'aho byasubiwemo, reka tubivuge dutyo, byasubiwemo ku buryo ministeri nshyashya zavutse zahawe abayobozi bashya bikwereka ko muri iki cyerekezo cy'imyaka irindwi hari umusaruro ukenewe muri izi ministeri nshya zavutse. Ruriya rukometanye hari byinshi rwicaga, nibaza ko abafata ibyemezo bahisemo kuzitandukanya kugira ngo umusaruro noneho uzaboneke kuri izi ministeri twavuze haruguru. Hari n'ikindi yenda umuntu yavuga cya gatatu bijyanye yenda n'amasura abantu bari basanzwe bazi, hari abagiye, hari abagumyemo, ariko icyo umuntu yavuga ni uko mubaje harimo amasura menshi y'urubyiruko, abantu bakiri mu myaka mito. Umuntu yavuga yenda ko bari hasi ya 45. Ibintu yenda nabihuza n'ijambo Perezida Kagame yavuze amaze kwishimira intsinzi, amajwi amaze kubarurwa ashimira urubyiruko, avuga ati urubyiruko tugomba kubibuka hari igihango dufitanye namwe. Nibaza ko ari ikintu nacyo gisa nk'icyarebweho, n'ikibishimangira ni uko urubyiruko rwagize ministeri yarwo. Kandi nibaza ko mu bibazo igihugu gifite kubonera imirimo urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane, nibaza ko noneho kigiye kugira umwihariko. Ntekereza ko muri imyaka irindwi hari igisubizo kizaboneka gifatika.
Wareba se ikibazo gikomereye u Rwanda kiri mu ibura ry'imirimo mu Rwanda, imibare iheruka ariko igikorwa cy'ubushakashatsi iragaragaza ko abadafite akazi ari 13%, bakagaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru ni 14%, abarangije amashuri yisumbuye ni 9%. Urabona ari ministeri y'umurimo, ari ministeri
y'urubyiruko, ministeri y'ubucuruzi,
muri iyi manda y'imyaka irindwi urayibona ute? Bagiye gusinzira, bagiye kutagoheka,
bizagenda bafite umurimo utoroshye, nicyo navuga nahera, bafite umurimo utoroshye kubera ko kubihuza kubonera abantu imirimo bisaba icyo twakwita urukomatanyirize rw'ingamba, kubera ko nubwo bwose abantu bashyirirwaho uburyo bihangira umurimo, ariko ni na byiza ko haba n'imirimo isanzwe abantu bajya gusaba akazi, ari nabyo twita ishoramari mu nganda rituma inganda zitanga imirimo ku bantu, kuko ntabwo abantu bose bakorewe kuba ba rwiyemezamirimo. Ariko noneho n'ababandi bakeneye kwihangira umurimo kuko nabo ni benshi, ni byiza ko hajyaho politiki ziborohereza cyane cyane abatangiye imirimo, icyo twakwita young entrepreneurs, ba rwiyemezamirimo bato. Aha cyane cyane hari politiki zisanzweho ariko bigaragara ko zidafasha benshi. Ni byiza ko rero ko bicara bakavuga bati ariko ibisanzwe biha amahirwe bangahe twabinoza dute. Hari nk'ikigega kiriho cyitwa ko gifasha urubyiruko, ni byiza hari ibikorwa, ariko iyo urebye impungenge zirimo cyangwa se intege nke zirimo usanga hari uko byanozwa, nko kubonera urubyiruko igishoro, kubakurikirana mu buryo bw'imishinga yabo. Usanga aho kugira ngo umuntu ajye gusaba inguzanyo muri BDF noneho bizajye muri banki, inzira ni ndende, ku buryo muri ubwo burebure bw'inzira hari benshi bacika intege. Babishyize hamwe bakabihuza byakoroha, noneho baba rwiyemezamirimo bagakurikiranwa umunsi ku wundi, kuko ntabwo byoroshye. Abenshi usanga ari imvugo ikunzwe gukoreshwa, ariko ntabwo byoroshye, hari n'abantu benshi batanabishobora. Abo bake rero babitinyutse, ni byiza ko bakurikiranwa bagahabwa inama, bagahabwa inararibonye ku babishoboye, kuko hari n'abandi babishoboye, noneho bigatuma bazamuka. Ariko nanone hari politike nyinshi mu bindi bihugu zageragejwe kandi zatanze umusaruro. Nk'ubu nka leta ikavuga iti mu masoko ya leta tuzatanga, yenda amasoko ari hasi urugero ya miliyoni ijana tuzajya tuyiha kampani z'urubyiro. Urumva ni ikintu cyatanga imbaraga kuri ba rwiyemezamirimo bato bakavuga bati nkuko turwana no kwiyubaka dufite n'amasoko leta yatugeneye.
Bwana Tegeka Biruka, niba wakurikiye neza ijambo rya Perezida Kagame nyuma yo kurahiza abagize guverinoma, nubwo kwabaye ukwibutsa atari ibintu bishya, aragira ngo bagume ku nshingano zabo.
Inshingano basaba nawe yabivuze ko atari inshingano umuntu atashobora, ni inshingano zisanzwe zo gukora icyo abanyarwanda babatezeho. Icyo abanyarwanda babatezeho nta kindi ni ukubona ubuzima bwiza, umurimo ukaboneka, serivisi zikaboneka ku buryo umunyarwanda ava mu bukene bwa bundi bwamuranze kuba imyaka yose. Ari nacyo nyakubahwa yasubiyemo avuga ati ntago basaba ibidashoboka, ndabasaba ibishoboka, ariko mutirengagije umwihariko w'u Rwanda. Icyo rero umuntu yavuga nuko cyane cyane iyo habaye impinduka nk'izi, nuko haba hakenewe amaraso mashya, abantu bafite imbaraga bakeneye no kwihuta kurusha bari basanzwe. Ikindi yasa nk'aho yagarutseho cyane cyane ntawabura kuvuga ko hari aho umusaruro wagaragaye ko ari muke, ku buryo n'impinduka nazo ziheraho. Yanageza haranavuga ati igihe kizagera tugere hano tunabavuge mu mazina. Nibyo bikwereka ko nubwo hari ibyagezweho ariko hari n'ibitaragezweho abatarabashe kubigeraho. Ni bo asa nk'aho yabwiraga kugira ngo bitange isomo kubinjiye muri guverinoma nshyashya kugira ngo bazirinde amakosa y'abagenzi babo.
Nuko se Bwana Teddy Kaberuka, iyo witegereje usanga akwiye gushyirwa ingufu kuruta ahandi muri imyaka irindwi, urabona ari nka hehe?
Ikigaragara ni uko hari ibintu nabashe gusesengura, ndavuga nti ibi bintu byaba binafitanye isano cyane bigerekeranye n'ubukungu, ibintu bijyanye n'umurimo, ba rwiyemezamirimo, gufasha abantu kubona umurimo. Urabona ko hari ministere nk'eshatu zisa nk'aho icya mbere zagize abayobozi bashya, ikindi zisa nk'aho zitanakoranaga, ari nayo umuntu yavuga ati ese nyakubahwa si icyo yashaka kuvuga. Natanga urugero nka ministeri y'ubucuruzi, urumva yuvuze kwihangira umurimo habamo ubucuruzi cyane. Ministeri y'umurimo, hakaba ministeri yindi y'urubyiruko, kubera ko cyane ko dufite abaturage b'urubyiruko igice kinini cy'abaturage. Urumva n'izi ministeri eshatu zikomeye zihuriye ku kintu cyitwa umurimo zahinduriwe abayobozi, binyereka ko iki kintu kijyanye n'umurimo, kubonera urubyiruko umurimo, ari ikintu gifite imbaraga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atezeho ko abantu bashyizweho bashyiramo imbaraga ku buryo mu myaka itatu ine tutangiye kubona umusaruro ku buryo urubyiruko rubona imirimo, ariko si urubyiruko gusa n'abaturage muri rusange. Hari ikindi yanavuze, yavuze ati ministeri kanaka na kanaka, ariko nk'ubuhinzi nabwo mu byo yavuze nabwo burimo. Ubuhinzi turabuzi igice kinini cy'abaturage bari mu buhinzi, birumvikana ko rero ntiwavuga iterambere ry'umunyarwanda utavuze igice cy'ubuhinzi. Ni ngombwa ko nabwo bushyirwamo imbaraga, haba kongera tekinike zikoreshwa mu buhinzi, ariko cyane cyane gukorana n'abahinzi kugira ngo ibibazo byaranzwe mu buhinzi by'umusaruro muke birangiye. Aha navuga kudategera ikirere, kuko ikirere nta wuvugana nacyo, kuko tukeneye ubuhinzi budategereza ko imvura izagwa. Hari inyongeramusaruro, ibibazo byabayemo mu gihe cyashize byaragaragaye, aho abahinzi bakenera imbuto, bakenera ifumbire ntibayibone ku gihe, aborozi byaragaragaye inshuro nyinshi ko muri icyo gice hakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo ubukungu buzamuke. Indi ministeri yenda umuntu yavuga nayo isa nk'aho Perezida wa Repubulika yavuze ati ministeri y'ubutabera dukeneye ko igira icyo ikora kugira ngo umutungo wa leta ucungwe neza. Nkanibaza ko ni ikintu gikomeye, kuko haba kunyereza umutungo wa leta, haba kuwucunga nabi, ko ni ibintu bibiri bitandukanye, ni ibintu bigomba gufatirwa ingamba, kuko u Rwanda ni igihugu kidafite amikoro menshi. Make dufite tugomba kuyacunga neza kugira ngo azatubyarire menshi. Niyo mpamvu rero umuntu yavuga ati ministeri y'ubutabera nayo iri muri za ministeri zikeneye noneho gushyira imbaraga cyane ko amategeko yubahirizwe, ku buryo uzacunga nabi, uzanyereza, abibazwe, bigaruke mu isanduku ya leta, noneho abaturage babone ibyo babuze.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo, aho turebera hamwe bya guverinoma nshya y'imyaka irindwi mu Rwanda izageza mu 2024. Muracyumve Eric bagira ubusa ku bitekerezo bya Teddy Kaberuka, umwarimu muri kaminuza, ariko ibya Bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere w'ishyaka FDA Inkingi ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, byo birahabanye.
By'ukuri guverinoma y'imyaka irindwi yavuye mu matora, n'ubundi twavuze ko yari amatora atari ngombwa kubera ko umukuru w'igihugu yagomba kuba yaratanze ubuyobozi. By'ukuri niba taratanze ubuyobozi akafata icyemezo cy'uko agomba kubamaho, ubyo umuntu asa nawe yabona ko ari ubuziraherezo, tubura n'uburi nta gishyashya umuntu yakwitega kwiyi guverinoma kuko n'uburi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu byugarije abanyarwanda tubona rari bisanzwe ni igitugu gikomeje ndetse nibyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwa muntu tubona nta kizagabanuka kuko n'ubundi ibyabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka 2020 ntabwo bazabikemura muri myaka 7 ugiye kusa
ariko Perezida Kagame niba wakurikiye ijambo rye nyuma yo kurahiriza abategetsi bagenzi be hari byo yabasabye uzirikana inshingano ziganisha ku gukemura ibibazo by'abaturage we kucyo uvuga ko nta cyashya
ba mu byukuri ahangwe nawe ikibazo kiri nawe ubwe Perezida Kagame ibyo avuga arivuguruza nakurikije ijambo rye yavuze ko asa nababajwe nuko ibyo bintu ari kubabwira byo guhindura kuvugurura imikorere kuri ibibazo by'abaturage abibabwira buri munsi no mu myiherero itandukanye ariko akavuga ko asa naho abona ko bidahinduka ariko baje muri icyo rero nuko nubundi abo bantu yashyize niyo guverinoma ananenga ko nta kintu bahindura aho kugira ngo wenda bayabasimbuza n'abandi wenda bafite amaraso mashyashya rero ko ari ikintu bamara ahubwo basubizaho mu byukuri nimba umuntu adashoboye akaba amaze imyaka 15 amaze gukora manda ebyiri nta kintu ahinduka aho umubwira ibintu ntabyumve kandi ukamumisha ku buyobozi umuntu yakwibaza ahubwo ikibyihishe inyuma nuko se nta bandi banyarwanda bari bashobora gukorera abanyarwanda ngo bahindure n'ibyo bintu yavuze n'ibintu byinshi yanavuze no kwinyerezwa by'umutungo wa leta unyerezwa ndetse anagaya na minisiteri y'ubutabera ko yagombye kuba ikurikirana abo bantu ariko imbaraga zo kubakurikirana zikabura nibwira ko izo mbaraga hari minisiteri y'ubutabera itabura zo gukurikirana abo bantu banyereza umutungo wa leta bakora ibyo bishakiye ni nazo Perezida Kagame abura zo guhindura abo bantu agakomeza agakorana nabo kandi abarenga ko nta kintu bari kugeza bari gukemura ku bibazo by'abaturage twe tukabona rero ahubwo ari ikibazo gikomeye kuko rimwe na rimwe Perezida Kagame avuga ko abantu afite bakorana ari ikipe itsinda atayihindura ubundi kandi akavuga ko basa n'abamunaniye batagira icyo bahindura bahora basubira mu bintu ntibikorwe niba musubwa ko n'ikintu muzahindura mu mitekere yabo kuko n'ubundi ibyo bibazo abaturage bahora bivugurutamo ngira ngo mvise ko n'ubungubu tuvugana n'ubwo baturirimbira iterambere abanyarwanda benshi baravuma amazi y'ibiroha baricwa n'ingona mwarabyumvise mu minsi ishize ibyo bibazo bigiye kumara imyaka 23 no mu mujyi wa Kigali wagombye bitaka ari igitegererezo abaturage bakivoma ibiroha bakivoma nyabarongo bihinza rikomeje kwiyongera yatunze agatoki minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi
ariko hari abantu bavuga bati Perezida Kagame yakoze icyo bafata nk'agashya azana amaraso mashya abantu bakiri bato uhereye kuri Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe wajya no mu banyamabanga ba leta urabona ko harimo amaraso mashya nk'uko babivuga bakavuga bati ahubwo ubu noneho hari ikintu cyaba kigiye guhinduka
njyewe siko mbibona kuko nibwira ko n'icyatumye abandi batabasha kubikora ntabwo ari uko bari abasaza cyangwa abakecuru ahubwo nibwira ko hari ikibazo kindi gituma ibintu bitagenda kitarabasha gutunga uhagatoki uyu munsi Perezida Kagame yavuze ko hari ikibazo kimwe yabonye cy'uko ngo abayobozi bari abaminisitiri yashyizeho batajya bavugana hagati yabo nge mu byukuri mushaka ukantu ngomba kugatinda kuko mu byukuri niki gituma abayobozi batavugana hagati yabo ese nubwoba nuko utiyizera mu byo bakora ku buryo umuntu ageze mu kazi yumva ko agomba kubikiraje ntavugishe mugenzi we nge numva ahubwo ikibazo gishobora kuba kirenze ikutavugana hari indi mpamvu mu byo utuma abo bayobozi nabo bagira ikibazo cyo kutavuga ntekereza ko ari bwa bwoba hari duhora tuvuga buri munsi kuko abanyarwanda bafite ubwoba batisanzura ngo bashobora kuvuga iki kibazo kimeze gutya n'utwagikemura gutya akaba ari aho nimba aho mu kazi akaba azi ngo wenda ndi ministre ariko wenda ari secretaire d'etat cyangwa undi muntu akaba azi ko umuntu ari ufite imbaraga kumurusha akayicara aho ngaho akangugira ikintu akemura ku bibazo ari kureba n'amaso wenda yanga kwiteranya bigatuma wenda n'ibintu byinshi binapfa kubera ko wagombye kuba responsable w'ibyo bintu wagombye kubikemura adafite ubwo bwisanzure bwo gukora responsabilité ze nk'uko zigomba ngo akemure ikibazo nkuko abona kigomba gukemurwa aho bwategereza ko n'umuntu uzakimukemura cyangwa ategereza amabwiriza n'uvuga ko hari ikintu gituma batavuga icyo kintu gituma batavuga ari igituma nta kishobora kugenda abo bantu bashyashya rero nabo numva ko icyo kintu nibakihasanga nta kibazo bashobora gukemura mu bibazo by'abaturage kuko icyo shobora kuba ari cyo giteza ibibazo byinshi kuko hari abantu benshi bakunda no guterwa nyabavuga ko yubakugize minisitiri
hari igihe ushobora gusanga hari n'abandi baguha amabwiriza baciye munsi yawe akaba ari ujya kugisha inama
abasesenguzi bo baravuga bati Perezida Kagame yarafite ministeri 18 muri guverinoma icyuye igihe ubu ngubu yashyizeho 20 bakavuga bati nka ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga yavanyemo ministeri ebyiri imwe igira y'urubyiruko ukwarwo kubera ko abona hari ikibazo cy'imirimo mu rubyiruko n'ahandi bagenewe noneho muri ministeri y'umutungo kamere naho yaciyemo ministeri ebyiri bakavuga bati buriya ni uburyo bwa nyabwo kugira ahubwo ngo ashake igisubizo ku bibazo biriho
nge mu by'ukuri ntabwo ariko nge mbibona kuko ikibazo abo yagiye akibice bagabanya za ministeri abenshi nabo yagiye avana mu zindi za ministeri n'ubundi anemeza ko nta kintu kigaragara bagejejeho abanyarwanda umuntu yabibonamo ko ahubwo ari uburyo bwo gusesagura umutungo w'igihugu kuko izo ministeri nanakwibutsa abadusa hari ibigo bigiye bishamikanye nazo byinshi cyane bitagira ingano nabyo bitagira ikintu bimaze bihora bishyirwa mu marwi ko nta kintu bimariye abaturage nimba ari bigomba gutanga imbuto abaturage baravuga ko imbuto zitabageraho ni ku buryo bigaragara ko mu by'ukuri ibyo bigo nabyo bihari bishamikanye n'izo ministeri nta kintu bimariye abaturage ahubwo bisa naho ari uburyo leta ikoresha kugira ngo abo ibona yarambiwe cyane byakabije ibashakira ahantu bigiye kubibashyize babone okupasiyo bagomeze bahamishe hafi ariko mu by'ukuri iki kigabiro atari gukemura ibibazo by'abaturage kuko mbese ni nko kubagabura n'imbehe zabo gusa ariko ntabwo mu by'ukuri ibibazo by'abaturage bivuga ko bikemuka mu buryo bwa nyabwo nk'uko ibyo bigo bihari ari byinshi bitagira ingano
bwana Boniface Twagirimana ku ruhande rwanyu nk'ishyaka FDI inkingi ritemeye gukorera mu Rwanda ritavuga mwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda muri iyi manda y'imyaka 7 Perezida Kagame agiye gutegekana na guverinoma y'abaminisitiri 20 n'abanyamabanga ba leta 11 nk'uko mubivuga ko igitugu n'ibindi bigiye kwiyongera mwebwe murabona hagombye gushyirwa imbaraga hehe
twebwe twakomeje gusaba ubutegetsi buriho buyobowe na Perezida Kagame ko bukwiye kumva cyane cyane ibibazo abaturage bavuga ndetse n'ibibazo natwe tuvuga kuko ikibazo gihari n'ubushake bwo gushaka gukemura ibyo bibazo mu by'ukuri ntabwo turamenya inyungu zihariye ishyaka FPR na Perezida Kagame uriyoboye bafite mu gukomeza gusa naho bagendesha abanyarwanda ku ruziga bisa naho nta kibazo mu by'ukuri kibangamiye abaturage gikemurwa ubone cyashyizwemo imbaraga ubona bashaka kugira ngo imbaraga nyinshi bazishyire mu gucicikesha uri kuvuga ati ibi ntibigenda mu gufunga mu kwica mu gushimuta uvuga ati ndabona ibintu bikwiye kugenda gutyo ubundi twe tuvuga ko ubuyobozi bwa FPR na Perezida Kagame w'ubuyoboye bwaranuye kuyobora igihugu cyangwa bugenda abonanirwa umunsi ku wundi ikibikwereka nyine nuko nawe ubwe nkuko twabivuze Perezida Kagame nawe aravuga ati hari ibintu duhora dusubiramo imyaka igashira ariko ibibazo by'abaturage bigakomeza kugenda byiyongera dukeneye ubuyobozi bushyashya butari ubwa FPR cyangwa se nibuze butari na bushyashya FPR ikumva ibibazo abantu bayibwira bikwiye gukemurwa n'uburyo byakemurwa aho kwari ishyira imbaraga
kuri Radio Ijwi rya Amerika dukomeje ikiganiro dusangira ijambo muri ibi bihe Perezida Kagame yashyizeho guverinoma nshya tugeze rero noneho ku ruhande rw'abakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda ariko noneho by'umwihariko abanyamakuru batangira bibwira abakurikira Radio Ijwi rya Amerika nawe wuriwe
nitwa Mugabe Robert nyobora ikigo cyitwa The Voice Limited ndi umunyamakuru
nawe watangira bibwira abakurikira Radio Ijwi rya Amerika
Ntwari John Williams abanyobora Ireme News
reka ture uburyo guverinoma yubatse duhereye kuri Robert Mugabe guverinoma uburyo yubatse wayakiriye ute
guverinoma ko nyibona ntabwo yahindutse cyane usibye Prime Minister na kintu namunenga ni umuntu w'umuhanga arazwi cyane mu bintu bya economy ndetse no mu zindi discipline yagiye akoramo cyane ni umuntu utaruzwi cyane mu Banyarwanda usibye abantu bari mu miryango nterankunga imiryango itari ya leta n'indi miryango yakoranaga na banyisi yose kuko yari advisor kandi yari umuntu ukunda kwegereza abanyarwanda cyane bitaturutse naho aho turutse ukusu kwa bureshya ni umugabo wisanga kuri prime minister ku giti cye ni umugabo mwiza
John Williams wowe wayibonye
icyo mbona kuri guverinoma nta mpinduka nyinshi zabayeho nizabaye kuri za ministeri zidafite aho zihurira n'ubuzima bwihuse bw'abaturage cyangwa buri munsi ndatanga urugero nka ministeri ifite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu nshingano nubwo yavugururwa ite hari umuturage muri kino gihugu ubaho akarinda avuka akazarinda arunduka asaza agapfa ntahahuriye n'icukuro y'amabuye y'agaciro ariko hari ministeri zihura byanze bikunze n'ubuzima bw'umunyarwanda buri munsi iy'ubuzima iy'umuryango iy'ibikorwa remezo iy'uburezi n'iy'ubutegetsi bw'igihugu kubera ko hari gahunda nyinshi cyane abaturage bahura nazo zifatirwa ingamba na minisiteri ifite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano. None izo minisiteri zose zifite ubuzima bw'igihugu mu maboko, nta nimwe ahindura umuyobozi, nubwo ahanini uko guhindura abayobozi atari byo nita byanze bikunze ko bitanga igisubizo. Reka ngende mvuga mpere kuri mwe, minisiteri ifite umuryango mu nshingano zayo yakomeje kuyoborwa n'uyu Nyirasafari. Ese uri minisiteri kumva ibibazo cyuzuye mu mihanda ko abagore birirwa babungana udutaro bagongana na polisi n'izindi nzego, imodoka zibagonga bagira ibibazo, ibyo byose kuri mu nshingano zayo nka minisiteri y'umuryango ko nta gikorwaho, ko nta ngamba zifatwa, ko abana b'inzererezi bakomeza kwiyongera kugabanuka, ni imwe mu minisiteri nabaga zikeneye amaraso mashya n'izindi mbaraga. Minisiteri y'uburezi ni minisiteri ihora ivugwaho ko ireme ry'uburezi rigenda rushaho gutakara. Ntabwo ireme ry'uburezi burya tuzarebarira ku bwinshi gusa bw'abasohoka muri secondaire, muri université n'ahandi. Ese ko basohoka ari benshi bakiyongera ku murimo hanze bafite ingufu zingana iki nubwo n'uwo murimo udahari? Ese ubumenyi bari gusohokana mungana iki?
Nta guciye mu ijambo. Perezida Kagame akimara kurahiza abo bategetsi bagenzi be yagiye agaragaza ko akeneye impinduka zikomeye, haba mu burezi, mu buzima, cyangwa se mu buvuzi, mu bikorwa remezo. Robert, ukurikije rero ijambo rya Perezida Kagame ukuntu yagiye avuga ati ndashaka impinduka, arangije aha ministre w'ubutabera icyo nakwita inshingano ziremereye ngo amategeko agombye kubahirizwa, rya jambo urabona Perezida Kagame yagejeje ku bandi bategetsi hari icyo riza guhindura?
Rya jambo ni jambo rya politiki, ni ijambo uvuga iyo washyizeho guverinoma nshya, kubera ko abantu bazi ko iyo ari manda ya gatatu kandi ari manda nshya ngo bamwitezeho ibintu byinshi agomba kurivuga rya jambo. Yewe kabone na bariya nenga batavugana, ntabwo ikibazo kiri muri za minisiteri, ikibazo kiri muri FPR mu ishyaka ari ku butegetsi.
Gute?
Gishingiye uburyo abantu bajya mu myanya, ninde wabazanye, bagira ibyo bita godfathers, iso mu cyama wakuzanye, none uwanzanye niba akomeye kuruta uwazanye John Williams, urumva John Williams naho yaba ari prime minister agenda muruta, sinzi niba ubyumva. Icyo kibazo rero ndagurugera, niba avuga ati nine mfura, ni gute mwuba ku muhanda wari munini ukagera mu aho ugera wabaye akayira k'abanyamaguru, ariko minefura n'indi hereze biraka ni NPD contract. NPD contract ni yande? Ni ya Crystal Ventures. Crystal Ventures ni yande? Ni ya Kagame na FPR. None se ari haranenga Musoni umwungirije, niwe umuntu umwungirije muri FPR, none se aranenga nde uwatanenga ninde?
Ariko ni magambo ari nenga se?
Oya, biriya ni ibintu ni political incitement, no kugira ngo arimo agatima abantu bose bari bategereje guverinoma nshya ko ari ikintu gishya kije kandi agiye gukora cyane kandi ari ibintu atazihanganira. Ariko nyamara uko byareshwa wa mugari ya Gatulika nuko biri uyu munsi ni nako bizahora, kubera ko ibibazo FPR ifite n'uwakongera Perezida Kagame manda zigera ku icumi ntabwo yabikemura.
John Williams,
wabaza gutesite ririya jambo rya Perezida Kagame ryo gusaba inzego kwikubita agashyi zigashyiramo akabaraga no gusaba minisitiri w'ubutabera kubahiriza amategeko cyane, niba hari icyo rizahindura? Nta na gito rizahindura. Hari impamvu mpera mvuga ko ntacyo rizahindura. Iyo minisiteri y'ubutabera isabwa kubahiriza amategeko, isabwa kuyakurikiza, isabwa ko abagomba gukurikiranwa no guhanwa bakahanwa, ntabwo ari kubigenza kuko itabifitiye ubushobozi. Amategeko meza yanditse arahari, ariko ishyirwa mu bikorwa aracyari ikibazo, kuko hari abakorwaho hari n'abadakorwaho. Urugero ni imyaka ishize ari myinshi, buri gihe auditeur general ahora asaba ko abantu banyirije umutungo wa leta bakurikiranwa, ariko auditor general uko abisaba ntacyo bitanga. Hari pake dufitera mu nteko iyo igaragaza ngo amamiliyari n'amamiliyari aregezwa buri mwaka. Ibyo ngibi byo abaturage akavuga bati ese kuki akurikiranwa umuntu uregwa ibihumbi bibiri, uregwa inote y'igihumbi, uregwa ibihumbi bitatu cyangwa icyatanu ngo afate ku muhanda, kuki abageze za miliyari batari bakurikiranwa? Ibyo byaravuzwe, ntibigeze bakurikiranwa, ntibakurikiranwa, ahubwo umuntu aragenda akayogoza umutungo w'igihugu mu kigo runaka akagororerwa ikindi, nacyo agiye kuyogoza akazakivamo agororerwa ikindi. Ntacyo rero kubijyanye no gukurikirana abayogoza umutungo w'igihugu ntacyo bizahindura.
Dusoza ikiganiro nabaza ngo hashyirwe ingufu he?
Ingufu zishyirwe mu burezi, zishyirwe mu buzima kuko haracyarimo ikibazo, zishyirwe mu bikorwa remezo, amazi n'umuriro biracyari ikibazo mu gihugu, zishyirwe mu mibereho myiza y'abaturage, haba mu minisiteri y'umuryango ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu, abaturage babashe kubona ubuzima, ubushomeri bugabanuke ndetse ubuzima bworoshwe muri rusange aho niho usanga ingufu zagombye gushyirwa ariko nkasoza mvuga ko bidasaba gusa kujya bahindura ministry rimwe na rimwe bagombye kujya banahindura bareba PS kubera ko nibo batekinisi za ministry iyo ministry ihaye umuyobozi muzima ariko ikafite umutekinisi urwaye ihorana urwaye
Shuti bakunzi b'ijwi rya Amerika aho niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone shimiye umusesenguzi mu by'ubukungu bwana Teddy Kaberuka bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDA inkingi ritavuganwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda bwana Robert Mugabo umunyamakuru n'umuyobozi w'ikigo The Voice Limited na bwana Ntwari John Williams uyobora Reme News bose ku musanzu wabo muri dusangira ijambo shimiye namwe mwari mudukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na akabagira ubusa naho uta
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utegerejeho iki kiganiro dusangira ijambo